Fweny mane Johana oneno. Fweny achiel.
Ma e fweny mane Nyasaye omiyo Yesu Kristo mondo onyisgo jotichne gik manyaka timre piyo. To Kristo nooro malaika ne ir Johana jatichne mondo odhi onyise wach fwenyno. Mi Johana nonyiso ji gik moko duto mane oneno. Adier, noneno gik mane Nyasaye dwaro timo, kendo mane Yesu Kristo bende osewacho ni adier. Ng'at ma somo kitabu ni kod joma winjo weche mokorgi kendo momako gik mondikie gin johawi, nikech ndalo ma gigi biro timore chiegni.
An Johana andiko ni kanyakla abiriyo mag Jokristo man e piny Asia kawacho kama: beduru gi ng'uono kod kwe moa kuom Nyasaye mantie kendo mane nitie bende mapod biro kendo moa kuom roho abiriyo manie nyim kom duong'ne, kendo moa kuom Yesu Kristo ma janeno mar adier, mane okuongo chiero oa kuom jomotho, kendo ma jatend ruodhi mag piny. Oherowa kendo osegonyowa kuom richowa gi rembe, miyo wadok oganda ruodhi matiyone kaka jodolo mag Nyasache kendo wuon mare. Duong' kod teko obedne nyaka chieng'. Amin. Neuru, obiro gi boche polo, kendo ng'ato ka ng'ato nonene. Jogo mane ochuowe nonene, kendo ogendini duto mag piny nobed gi kuyo nikech en. Ber mondo obed kamano. Amin. Ruoth Nyasaye wacho niya:
an e chakruok kendo e giko. An e Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto. Jal mantie, kendo mane nitie, kendo mapod biro betie.
An owadu Johana, an e achiel kodu e sand gi loch kod kinda ma wan go kuom Kristo Yesu. Ne oketa e chula miluongo ni Patmo nikech nalando wach Nyasaye kendo wuoyo kuom Yesu e lela. To chieng' Ruoth, Roho ne omaka mi awinjo duol maduong' maywak katung' kawuoyo gi yo kang'eya. Nowacho niya:
gik moko duto mineno ndiki e kitabu. Bang'e ior kitabuno ni kanyakla abiriyo mag Jokristo man Efeso, Smurna, Pergamo, Thuatiro, Sarde, Philadelphia kod Laodikia.
Eka nalokora mondo ane ni ng'ano maloso koda, mi aneno teini abiriyo mag dhahabu, to e dier teinigo ne nitie gimoro machalo dhano, morwakore gi kandhu mochopo nyaka e tiende piny, kendo tweyo kore gi okanda mar dhahabu. Yie wiye ne rachar ka yie rombo, kendo tar ka pe. Wengene to ne liel ka ligek mach, kendo tiendene ne pakni ka mula mosepuodhi gi mach. Duonde to ne mor ka pi mawuo. Ne en gi sulwe abiriyo e lwete ma korachwich, kendo ligangla mabith ma dhoge ariyo ne wuok e dhoge. Pat wang'e ne nenore ka wang' chieng' mang'ang'ni gi tekone duto. Kane anene to napodhe tiende ka ng'at mosetho. To noyieyo lwete ma korachwich kuoma kowacho niya:
kik iluor, an e jal mokwongo kendo mogik, kendo an e jal mangima. Ne atho, to koro angima nyaka chieng'. An gi rayaw mar tho kod mar piny joma otho. Omiyo koro ndik gik miseneno duto, ok mana gik mantie kende, to gik mabiro timore achien bende. To koro adwaro nyisi tiend wach mopandi mar sulwe abiriyo mineno e lweta ma korachwichgi, kod teini abiriyo mag dhahabu. Sulwe abiriyo gin e malaika mag kanyakla abiriyo mag Jokristo, kendo teini abiriyo gin e kanyakla abiriyo go.